damburdu yo hunde notortande le finatawaji kewdi fanda mu dum no yo famminde jombaajo o kulentreji dawgal beedade dum dun no sifa nyamduji yo hani hinnade no holitiri roba yogabe to kay yuroso bankas etumiya
sini yombabe anda kabaru dewgal sanne de wono ko battinte hedde mabbe le sudu damburdu fa janginobe faabobe dum dun fuko wadirte yalla jombaajo debbo o ana heba faama no jodiro le sudu mon fa gasa sini kurtu o wadi nyaloma jukkudo mon inniraabe jan daro yombaybe be himbe gorko o ana kan hukkude kalisi fa kulle jogaji moine ono boyri sukkara sodde kalisi du hokke ngeybe
debbo dambo o darande makko no mawni sanne ele alhali jombaajo kanko haywata jombaajo o holude mudun hono fufu o jogorto sudu makko keddana madam tabu binta fani andando funata dewgal to motito
no kon kanko do dim
sini kurtu mon hani wadede alan jombaajo debbo o dambete illa alkamisare fay got hana yide dum kanko tan e dambotodo tawdete kanko wiltar jomun ko hani wadde ko moji e mudun kadungal danal gal jombaajo debbo o bonnete gal neddo goddo fu hana yide dum so wana jom sudu mudun kanye dambotodo o tofe ko jombaajo debbo hokkete nyaama dun le badde tati farde mudun dambade dambotodo on defata dun jombaajo nyamduji koyfirindi tan hani nyaamude sini o wadiri non o hebata tidalla beengu yidaka jombaajo debbo heddo kanyum tan tawe dambotodo wala hedde mudun dum moja e makko
e wolum sodde
rebo be mi batti be fu fo holiti nafoka di do finatoji di e heklo mabbe hani jati haybede wobbe kay wana non pamiri
jo inde suko debbo fa dambe yidum wajibi non on wakkati taggu jomun ewtete yewe yalla o sukana o wana so ni mo tawraka ciukaku makko ton ana hollite wiide o yagini galle mabbe fu
dunk infinata hulti wiide damburdu drande mudum na mumni sanne yalla janginde jombojo o nuwile galle keddana fude kita dunk infinata
tina haday dum fe janginde jomun sabami fa dambama yombay be fana kani janginete idum waray hadisaaji jati jomay jangineno kani wadirde gurna mudum kani e dina mudum en sa yi hande suka dan jogi tidallaaji e jangintaake dum wattudu so kolngirta ko sabami fa binati
dina aslama en yeddata fe dido jogolaaji di almam mamadou jankumba hulti wiide yoga e dido funetawaji dum oni jati mbirki debbo bangal lende sabisato rafi andal mudun no nasaminati alaji hakunde bamondirbe
salut
on wakkati be fudata gurnda mabbe yo wajibe didon be fube kalene omo futtidina goddo wattu wala li hen so min pammini be tan omo fu jokkan finatawa
mu chacun suit un peu sa tradition
non dun holitri jedune somburu neddo dina chrétien ka non buri wiide yombaybe to chrétien be kay jesu bade sifa jogolla damburdu mabbe
kakli wulum vlake tawede balde jeddi hedde dambo todo ana arande le fina tawa meden debbo e gorko tawa anendirano farde mabben nadde e dewgal rewbe mawbe kanyen en kollitata joomu en minen mi anda dun mi watta dun mawniraabe rewbe ngada dun sukabe andu ngatta dun
ne le feront pas
andon wiide damburdu wala fe le fina tawaji yogaji le mali honoto bobobe e habe